Yeah, it's 255 Tanzania. We the best countrymen and we the champion.
Ona tuko vibe on.
Awake, yeah. Champion like my president, Mama Samia, I'm a verified president. Mtanzania, so if you're looking for the evidence, kono kulia lina ndui, so ina make sense. Kijivunia, tunajeshi kakamavu lina tunza mani. Wavamizi wakivamia wanadundwa vitani. Mungu anatubless, tumesha mkimbiza shetani. Na we the best of the best, wakupinga ni nani? Twende kazi Taifa Stars, tukaze na soka. Tuna mwakinyo, twa kiduku, dula mbabe maboksa. Kwenye muziki tuko fresh, shibu kanyaga twende. The wapi kiba konde boy kwenye rap ima wenge. So Mama Samia
champion,
Majaliwa
champion,
Mpango nae mpaka mzee Mabeo
champion,
Baraza Lama
champion,
Bunge Lama
champion,
na wote wote. So let's go,
sisi ndo machampion champion,
champion.
Ona tuko vibe on. Nguvu kaza Samson. Habari zetu zishafika everywhere. Sisi ndo machampion
champion.
Ona tuko vibe on. Shafika everywhere,
yeah. Tumekuwa huru tangu 61 tukaungana ili kushika mpini pamoja. Tumwapoteza wengi ila tunajiamini masoja. Wajeda pige wani mizinga 21. Na nguzo yetu kubwa uhuru na umoja. Tunatambua wasopenda kuona tuko pamoja. Tunawajua wao shari twa wajenga gihoja. Wanatibua wanafurahi kuona nchi na doda inasuasua. Shukrani ziwaende walofanya tujivunie. Kukicha tunamwomba Maulana awajalie. Mliotutoka roho zenu pema zikatulie. Huko huko mlipo dua zetu njema ziwafikie. So Nyerere alikuwa
champion,
mzee Karume
champion,
Bibi Titi
champion,
hadi mzee Mkapa
champion,
Magu alikuwa
champion,
Kingunge alikuwa
champion,
na wote wote. So let's go,
sisi ndo machampion champion,
champion.
Ona tuko vibe on. Nguvu kaza Samson. Habari zetu zishafika everywhere. Sisi ndo machampion champion,
champion.
Ona tuko vibe on.
Because
of Samson.
Samson.
Our bodies that position, we can.